Na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu chume lale ndani ice kizie kwa mbavu tomboda tomboda ajimwagie madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki ishaganda chubui aliringana namba chubui cheki asha mangwa
modo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ai Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban ai Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ai Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban ai
Pigo kumbi na sponyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Ana haga bigi sura ni akode Pigo kishuti ni kodaru na chachi Shana atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwage njoti Mabrika mchezo ya watoto na ningori Mapatika zote zimejezo na mangori Pabigiji zote zimekulo na madogi Kijiji yote ishambuliwe na kimbogi
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Katkani baku na pinga ina ban Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi Tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina pan
Koni nifike koi nange sokoni Duda ni bigi buda kichwa sioni Chapa hiyo kitu hadia Choe maoni kwa mabeshe zake venye uli Disha jikoni kabla Sapa ifike kabla Vela ishike sunajua mini dume Napenda vitu za kike na unazo Kwanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe nikujenge kam jengo Na venye niwe steady mujulus nina lengo Na vixiko hapa nili kujana kingo Siyezi chapa dry kuna majimi king Nimejeza ngeus album status ni single
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban
Modo man nimekam na kiplan Edu man saka biz tukaban Maitha tujikata ndo wa wang Si wagotejo manjuti utapa Kana kani kora, kona kona kora Nako kora kona kana kani kona kora Kana kani kora, kona kona kora Nako kora kona kana kani kona kora Msidika shika bolio mokorino hao Kiti na gonga na sisiki uchungu hao Siti kawada baki ya inyuru nao Ningome itashika dichezo inoro nao
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban Modo man akizime shika man Shika man, Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikki Petroi tisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina ban